Yeah, I can just miss you.
Uzungumbule sandwa, uzungumbule ngoba ngizobuya ngekhathi santambama. Oh, yeah. Uzungumbule sandwa, uzungumbule ngoba ngizobuya ngekhathi santambama. Ngizobuya. Usweetu uthanda lowaye lowaye, esenza ngakhona baninga bazele umono. Mina naye siweve siweve,
oh mina naye
siweve. Yeah, you've been the one from the jumping gazi. Oh my cousin big food na party. See I got plans for us to yazi. Sweet my love, unge sabi. Know a couple betters, try to find my way. I got my ghetto chick, ungenza ngisangane. Yo puma nini spanning, bonu love wa me. I'm on my way, I'm on my way. Uzungumbule sandwa, uzungumbule ngoba ngizobuya ngekhathi santambama. Oh, yeah. Uzungumbule sandwa, uzungumbule ngoba ngizobuya ngekhathi santambama. Ngizobuya.
Oh na 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 na. 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 Njengoba ngihamba ngizobuya ntamba. Ongyazi lava ukungimatasa. I promise nana, I'll be home for supper. It's papa, songkaya lekaya.
Magunzi mabambule, kunge kutang to tele. Himula yo tandong zogletele.
Uzungumbule sandwa, uzungumbule ngoba ngizobuya ngekhathi santambama. Oh, yeah. Uzungumbule sandwa, uzungumbule ngoba ngizobuya ngekhathi santambama. Ngizobuya. Uzungumbule sandwa, uzungumbule ngoba ngizobuya ngekhathi santambama. Oh, yeah. Uzungumbule sandwa, uzungumbule ngoba ngizobuya ngekhathi santambama. Ngizobuya.